honest here.
Yeah. I'm either the now star.
This is DJ Calvin, the producer.
Isha ni ku hustle. Naku struggle, hakuna form ya mkato. Bude changa maso, wacha kula vako. Shika zaku, work smart. Pata pesa nenda zako. Maisha ni ku hustle, naku struggle, hakuna form ya mkato. Bude changa maso, wacha kula vako. Shika zaku, work smart. Pata pesa nenda zako. Niko real kwa ku hustle, niki drop to mistari. Big up my youth, wana u hustle kwani. Ine wako jobless kona huku mitahani. Jable zimeshona kazi ni kuchana majani. Kazi pini drama, changa maso tafadhali. Hivo uwezi panda filter roho za kanyari. Kuhaso mini atari. Na waka team ya kufidi njima fellas. Dreams organized na kuzima pia fellas. Better life for new man, keep it struggle. Living life success, you wanna be humble. Kama dance on a regular kitambo. Man got sales, say jambo kanambo. Thanks, Jackie in a lines. Kali plus rhymes in a shine kama gold. Siko mind, kihaso mna tufollow na usoro. Kwa flow mna tubo, mina ascend ya tipo. Mna songa nikito, madame wanna brook it off. Gonna read the music off. Ni akusaka mo mini mani cheza kwa hii life sigi kucheza bado na slengi bala career faker na pesa bila pressure na letter ya apology na chapa job solo kwa hii game stocky company wazini vunja moyo bado niko roll dynasty. Yeah, maisha ni ku hustle na ku struggle, hakuna form ya mkato. Bude changa maso, wacha kula vako. Shika zaku, work smart. Pata pesa nenda zako. Maisha ni ku hustle na ku struggle, hakuna form ya mkato. Bude changa maso, wacha kula vako. Chika zaku, work smart, pata pesa nenda zaku. Nite priya but na wachiu ka Biggie G. Dope man tuko fiwa nyimu fikiri. Luxury ni maziwa squeezy watu mi. Jag money si lazima buda TRBD. Any customize the buyer, community si kugawa. Any danger ka Ebola, tutambui na saka dola. Si lazima album do hit industry. Bomu ni kazi moja ma promoters on a T. Rap ni kapo kaya kita kutema cafe. Kitu na wacheki mkula vako, lani ya kamiti. Eti kazi kwa vijana, mazewa tracky pension. Mejifix kwa hii game sana. Sinanga tension fire kwa petrol lezi zima kwa kukuliza mdomo. Nazidi sana kazi na experience ya kisomo. Favors nada kupata vile mazoezi ya mgongo. Yeah, mazoezi ya mgongo. Kazi zile zile mbuzi ya chinji kwa kinyozi. Saka bure bure huku hakuna mapozi. Saka kule ule asi ukula pia soki. Maisha kinde kinde chudu fala kwa maoni. Kazi zile zile mbuzi ya chinji kwa kinyozi. Saka bure bure huku hakuna mapozi. Saka kule ule asi ukula pia soki. Maisha kinde kinde chudu fala kwa maoni. Maisha ni ku hustle na ku struggle, hakuna form ya mkato. Bude changa maso, wacha kula vako. Shika zaku, work smart. Pata pesa nenda zako. Maisha ni ku hustle na ku struggle, hakuna form ya mkato. Bude changa maso, wacha kula vako. Shika zaku, work smart. Pata pesa nenda zako.